Hii ni ya wale wote walikataa kugongwa bei kwa supermarket. So mambo ya kununua electronics kwa supermarket tuliachia, tulisema tumeachia watu wa Gava na watu wanafanya na NGOs. So hapa unaleta your sister, your mom, your auntie ama your woman, unamuonyesha all the kitchen appliances. Hapa unazipata zote, whether ni fridges, microwaves na pia vitu za laundry. Yeah, unarahisishia that woman in your life maisha yake, na zote ziko na warranty ambayo before utoke kwa duka yetu tunakujazia na unaacha ka umesign.